sirike sena ye ya kugamba to sirika kubanga mukama wali ensozi ezo zola bati nene biwonvu yola bati biwaba bisobola era yogera lelo tito sirika wali mukama Sobola, okulwana luli ne kuluno, era nalwana. Ndwadde cheyo, enamulema, banja chi, tidene nyo eyatandika, omulimu mugwe, mwesigwa, haja kumbaliriza wali Zika popo